senga kashima iyo yakumayo uko yagusize ukanoga ukaruta abandi bakobwa ni wowe gikundiro cyanjye ni wowe nari umutima ni wowe gikundiro cyanjye Kujigera bikanga arana goetse ariko icyo ngusabye mami garuka umutima ugukunda ngwino
uwe mahoro yanje
ngwino
uwe rubavu kwanje
ngwino
uwe okosa janje
ngowe
waokosha
Kuko ateze kukubesha cyangwa se ngo mubangikanye n'abandi garuka uze ubaka urugo kuko ni wowe mahoro yanjye ngwino
wowe mahoro yanjye
ngwino
wowe rubavu kwanjye
ngwino
wowe okosa janje
ngwowe
Shout.